Hopi Sporti. Atleetonni Itiyoophiyaa ganzabee dibaabaaf yoomiif qajeelcha dorgommii meetira 3000 kaleessa Ameerikaa kutaa Poorland, Oregon, Ameerikaatti qopheessan mo'anii warqee badhaafaman. Sooraan akkuma yoomiif injifate galeen bilbilaan argate waan mo'annaa isaa laalchisuun gaafate gara qophii sooraattan isin deebisa.
Intalti obbo Dibaabaa Qananii ganzabee Dibaabaa tanaan sadeeffachoo jette kaleellee meetirii 3000 irratti Oregon Ameerikaatti mootee jennaan yoomiif qajeelchaa gurbaan gannu 18 dorgommii addunyaa moo'ee biyyaa filammii isaallee abdii ta'uu jiru kaanilleen kaleellee dorgommii Oregon Portlanditti warris waliin dorgoma awwaaritti qoteetiin bir dabre meetirii 3000 moo'e. Keessattuyyuu dorgommiin too akkana tuni istaadiyoomii keessaa moo'an isaa ta'a jalqabaate. Yuunaayitid Isteet dorgommii yoomiif ganzabeen itti moo'atan tan irratti medaaliyaa 23 haratti. Atileetoti raashaa qorsi humna namaa kennan nyaatanii horii'an jedhan ta'ani baran dorgommii tana dhowwan atileetoti ta'een ta dandeettum isaaniitiin dorgomanii mo'an tanaani ijoollee ta'een miila fayyaa argadda jennare.
Hiddi keessa lataa jiraata ijoollee biyya teenyaa mootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Hiddi keessa lataa jiraata ijoollee biyya teenyaa mootanii nu boonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Mootanii nu boonsitanii. Atileetota keenya. Roon irraa jalqabee injifannoon teenyaa seenaan dagatamne qabu ijoolleen teenya kami meeqam dhiisaa.
Atileet ganzabee Dibaabaa ardhalle akkuma durii moo'uutti jirti. Kaleellee dorgommii meetirii 3000 Oregon Portlanditti istaadiyoomii keessatti dorgoman tana daqiiqa 8:47 maayikiroo sekendii 43 moote. Masaree Daffaaritti ittaan isiillee daqiiqa 8:54 maayikiroo sekendii 26 lammeessoo taate. Shaanoon Roobarii isiillee 3 taate. Gamkaaniin ammoo ganzabeen bilbilaan arguu hin dandeenye dorgommiin isaanii tana fakkaatti.
Dibaabaa into the home straight for the last time has a 30-40 meter advantage over her compatriot Meseret Defar. It's gold again for Ganzabee Dibaabaa.
Ganzabeen akkas tolchitee warri si waliin dorgoom hag tokko lamejjattee bir dabarta. Hag tokko ammoo metirii 30 hag metirii 40 caalteetiin bira galti. Ganzabeen bilbilaan argachuu danda'uu baannullee bagga maddee jennaani. Ganzabeen ammallee caamsaadhuuf ji'um lamaan duubatti dorgommii IWF qopheessu Diamond League'iif dorgomuu fi metirii 5,000 irratti dorgomuu fi asuun Portland yookiin magaalaa yookiin tanaa dhuftee Ameerikaa jechuu. Dorgommii tanarratti Ameerikaan meedaaliyaa 23 irratti akkuma reefu jenne seenaa galmeessiti biyyitii bar tokko. Keessumattuu barkum tokko 1999 asitti dorgommii tokko irratti akkan badhaas hedduu argatti hin jirtu. Yuunaayitid Isteet bar tokko 1999 keessa maadaaliyaa 19 argatte dorgommii tokko keessa jechuu. Gama Itoophiyaatiin dhiiraan dorgommii metirii 3000 tanaa yoomiif qajeelchaatti moo'e innilleen metirii 3000 tanaa daqiiqa 7 sekendii 57 maayikiroo sekendii 21 moo'e atileetii Yuunaayitid Isteet ittaanee lammeessoo ta'ee sadeessoon keenya yoomiif gurbaa dorgommiin guddachaa jiru kaleenni dorgommii irraa ba'ee jennaan dorgommiin tun maal fakkaatti jedheetiin achuma Oregon bilbilaan akkuma ta'eetiin argadde dorgommiin tun tana fakkaatti achiin dubatti bagga gammaddee jedheenii suniin dura dorgommiin tana fakkaatti.
Baggammanni walumaanuu baggammaddeen jedha.
Atini atileetii beekamaa barkuma 2013 World Youth Championship Donetsk Ukraine dorgoman yookaan ammoo shaampiyoona dargaggoota addunyaa irratti moote barkuma 2014 illee shaampiyoona ijoollee guddattoota yookaan ijoolleen Oregon illee takkan moote bara kanallee moote. Dorgommiin barana maan fakkaatti? Dorgommiin kaleetu maan fakkaata?
Dorgommiin kun akkuma beekamu Indoorii jinaanaaf yeroo jalqabaati. Shaampiyoona hirmaachuun kiyya Indoorii irratti hirmaachuun kiyya yeroo jalqabaati. Sun dorgommiin kun atileetota ciccimoon illee nafaan kan hirmaatanii kan duraallee namaatan illee waan jiraniif dorgommiin kun baay'ee dorgommii dirasiti yefannon leo jadde garu yefannon ojechura darbele ba atleto ta u indori da wan deve akka figicha indori tinat tolan torre na tolulle amma na nam mare wetil mamen torre garu simil khayira
tolejira aha immo dejechu male fi immil kan jadini nawani wan soda te fijira la qellensi simo man situl fati dikko alat figu fi stadium kes figu man kes figu to komiti
dorgommichi wette akamtin immo dajere ho mumma nam ma dare ho man si so wantin dabe fi dorgommichi me metra dibala mada
eh
karbi jayon toru da karbi rati vai to kon tul pata degi chi baka gadantare to nan de fi asole iro jor jalkaba mo siro mayo amma garu foye pachad fe fi gichi cham ma asole rai ai dorgommichi akaza ka ala na matin tul beta metra dibala ma wanta de tul dafte ma chitina nan nuta iro jalkaba mo laf ma de kona te mara tore yo amma foye pate gira
aha dorgommintu ta metri kum sadi ti meti kam
metra kum sadi da
eh
mar santo kon sa ibala ma wan dei
eh
atletu ni tirma ta nille to ta yero minima da de ma de to ta lama namani turani
aha
isan le murkato to chima murkato to kiya chimo da yede o kitta mane ture
eh
amalle murkato to chimo ta ne tani bani yero weda kesa garo chaale argameje
aha to atini atleti gudda cha du fujiru na meddusi abdata gan kudani saddeti karade era de move de mujirta akum jalqab de wan hedumo ufujirta warra kan sifars kana amalje jolle gudda chu jirta kayti kana amanje chu fet
jolle kakiyani akakiye de solid fajrani baaye jabada baaye tokko kayo ke sangal mangawda satta fatta alkani guya ojettu qabdu jedaani ni warre na deggarani fi ka jalatam to ta warre na jalatani undas mo na bagana najirada baaye sin jalada baaye sin kabaja kabaje guddaani sin qabaye daani ni isinille sin jalada sin kabaje
nulle na kom sifars ina si ulfe sin asi jalanna dorgomina tamanta ne tikopau jurtu tamfa
dorgomina matti kopa jiru rabbi sana yo akayo wachin na gauna milke su nu milke su amu dorgomina tikopa jiru damdlikin gajira damdlikira darbe mo olimpiki rio akuma fekamu ga munni kenya le ne nu gajira
eh
kopi kema erat gone sarat le wanta gari to kojechu peda yo federa bite ayana
jabeen kan kebiralle telenji saat galate fachu lenji sto tat galate fachu fet fajirachu danda en galate fachu feta durgommi ardata na moanna tan afille kaduri lenen galate fachu feta yomif
lenji sto ta ma dalqaba na fidani jiran yana guddato tarra fidani gara dargaggotena debarsani dargaggota ramo gara amma kana ran nagani jiru durgommo ta amma kana gare danna lenji sa turani kanam lenji san kiyana fana do fe jiru senshiwoda sera derbe lenji sto ta ki hunduma yu dekuma ka tane angati ti kana fidane le baye sanga baja baye sanga la dalle wahidu da jejebe sani ya dane simalina ni tasin nagani jiru
eh
baye to ko gala ta gudda sane fikal
yo kan fi dukan na makan sifars la geta ma ke sumati mo achu fi demte tin ti ya te cini na te cini na te dem kana yo na makan siya mo ka siya man kan o ma da geta
durgomi geta te ma chuni durgomi tin aga yo kabo garo achin gonda garo
aha
yo alati na mon kana ta te ka si jaba do ka skudi ka skudi dan ni undu ma yo na daga yechu wan na mananje de ko wan daga o jira wol cho garo jiti jirani wan na mananje de
akum mo te galten en nuf bilbilt
Allah e bilbil fagor jira undum tiyo kanjal ka bana bilbil le manager ak ya kambiya ke sath na bilbil jure
aha
rana se brotheri mai lenji sa khilaf kiya le undum aur bilbil le bagam dena jana ni jure akashi waka jal ka kan bilbil brotheri kiya da
ya mira fayar gaddi jabaddi mo wanna angali sinjenna gudos galate fanna le yomi
fayano ta no jira da nille sin kamanyan bayes ni tibonan
Ayalam dorgommi championa IWF genzebe fi yomif mo atantana kudani jaeso IWF kopese kudani jaeso bitotes kudani torbati haga didama kopesani kale dumatte jechu gosa dorgommi heddu ra dorgoman Great Britain barkum to kofde bisagalif sagaltami torba asitti dorgommi akkana kesatti worked abdembe tutatulle dorgom atodalti si heddu nitindufne tanaf worken argatin tatulle metif na hasi argatte gam medaliatin American medalia didami sadi argatte tokeso tate Ethiopian medalia shanini lameso tate tanke work illama mira fayar gadda jannan
no tanin bon sitani atleta take sina yrodira tikamna sina andagatanne inji fanno bon sakesani kuno arrasbon idike sallata ajrat dole biyatinya no tanin bonsi tani atleto take sena yero dirati kamna sena
Masadi apure maratoni katamuri Kakalama sadi apure mirga gori